haki yako ni kuonge. Ule bata zote vacation misosi minyama mipombe. Nimejichanga upate kagari kutembea mama kinyonge. Unapendeza nyakati zote ukikonda toki wa kibonge. Baby, mwenzenu nimeonja shotamu kidogo nimenogewa. Na kutoka siwe zizi gola huba nimelemewa. Wanosema ni mwachena wala wajui ninachopewa. Kama ugonjwa mapenzi mimi tabani ninapepewa. Washeni kamera pigeni picha toto ilu
toto.
Lilivyo umbika wana kasirika toto ilu
toto.
Limebarikiwa na rangi ya hela toto ilu
toto.
Hapo nikifuma mtu nitakwenda jela toto ilu. Na mimi na bebe nimesha pata mchumba. Sikuzi na mimi na bebe wa nimesha pata mchumba. Na siyo kwa mabaya, ulinende kwa mganga. Wewe, hilo shepu kwa kanga. Kweli umeumbika mwaya kiononi unashanga. I will do everything for you. Love that nobody can show you. From the day that I met you, girl I started falling for you. Wangu mie, nikimbie, ninganganie, wanga waumie, washe ni kamera, pige ni picha toto ilo
toto.
Lilivyo umbika, wanakasirika toto ilo
toto.
Nimebarikiwa na rangi ya pesa toto ilo
toto.
Ona linapendeza, wanapata pressure toto ilo.
Na mimi na bebe
nimeshapata mtu.